is a kitten like Ibone se uche se konakele Ukuba bendinako bendino wenzumehluko kodwa ndinqatyelwe ngamandla xa utshi ndinqwene lukumka iye yapho kungenje inqina phambi kwelinye ndiye kunqaba kuwahluka kumhlaba xa utshi ndinqwene lukumka Do you want?